ke maka your money na si na ka chukwu. I know the thought I have for you is thought of good and not evil, to give you an expected end. That is my real thought for you. Onye puru chi uzo nyahu ga gbapuru onwe ya na so were ga chi gi butu uzo ko we diri la gi na ma uche chukwu ge me
uche chi ge me
uche chi o ba ge me
wanne uche chi ge me
aka ne me na aka ni ru
uche chi ge me
ajo pa pu yi pu si ya
uche chi ge me
ma de mere ka pu yi pu si ya
uche chi ge me
yo kwen sa pu yi pu si ya no wa
uche chi ge me
yo de ro de wo ya wanne
uche chi ge me
e me kwe nu ma na wanne
uche chi
Eme
mmadụ tụsi anuwe
Jehova ma tụgharịa Mkparara ahụ n'ọmụmụ
Ka Chineke mụrụ tinye ngọzi
na mmemme
Uche Chukwu gede
Uche Chineke
Uche Jehova emewala
Nwanne Uche Chineke
Uche Chukwu gede
Uche Chineke
Otu ọbụla o si dị
Uche Chineke
Atụ n'ụjọ ma nchama ọ dị nwanne
Uche Chineke
Amuru na kachukwu di ya Ufadu uche ma obu iha nuwa Na nke mne mne nuwa gula Amagi wito wito dem
Uche chukwu ge meriri
Onwe iche ni ime bubobo Imagi ni yoma ge meribu
Abuzi moga ya ni mechi neke
Uche na memezuo Uche chukwu ge be
Uche chi ge be
Uche di ofe mewala
Wande uche chi ge be
Akane
Okay.